She made it.
Touch, kwaya kwa massage, acha mini tulie, na unavo shine, mwa ya malaya, kabisa we ndo malaika. Don't shine, sema liumbwa na wewe, I don't lie, mbuna nipa kiwewe. Don't shine, life ni mimi tunawe, cause I don't lie, hey, yeah, yeah.
Tuko na goals, so don't wait and see. Cause kwa boss, sija post ni na.